chisenge yesoza nechei mama te yafumbie maolo mufiji kuengerede omuwaka samukoze nabadde nekwese wansi wa kitanda uniform sagolode nengatto sazikubye enjovu zalwanidde waka nalaba ebikopo okubuuka mu bbanga enjovu zalwanidde waka olugero kabadaayo erirunyumya enjovu zalwanidde waka nalaba ebikopo okubuuka mu bbanga enjovu zalwanidde waka olugero kabadaayo erirunyumya. Si mama chokoza tata choka manyi tata musajja wa busungu atero musoza na mulangiro kunyo mwenge nobwavu nobwenzi omu wake yandi wedde chiro chacho enjovu weza semo kumekana ewa kate kwa suze yaka nedadi te ya suze waka enjovu zalwa nide waka nala baby kopo kubuka mubanga enjovu zalwanidde waka olugero kabadaye erirunyumya enjovu zalwanidde waka nala baby kopo kubuka mubanga enjovu zalwanidde waka olugero kabadaye erirunyumya
bika bika komo nange ubyokola